Dachimsafi.com.
Kisesa ni dance. Kunde kas, kunde kas, kunde kas, kunde kas, kunde kas. Mungu dereva msokiziwi,
atumchungi
ila malipa faniwi. Mungu muweza we siso Demita Freedom Music. Hello Tanzania, Gang Gang Familia. Sometimes Temeke, sometimes Chanika, sometimes Kigamboni, sometimes Bezi, sometimes Kinyerezi. Kwende kazi, kwende kazi, kwende kazi. Na kama upo tauni unajipinda ule, unalipa keshi sofa bure. Mauwa ya kota kama ujenda shule. We ni champion, we ni champion. Unafanya batwa namba kana enda shule. Haba na haba taka machanga ule. Unasungusha besera uku na kule. We ni champion, we ni champion. Aido Chaku Pima Mutata Waboda. Wendo faza, ndo maza, ndo kichwa. Wendo dada, ndo kaka, ndo teacher. Tajiri ya kila samaki, kila ugali daga. Same same picha, kila kati unazinka. Asiri na kulinda, champion bingwa. Usiwaze kupingwa, kuna kushona bila kupinda. Alisema bimkubwa, kidogo kina eri. Kichange wefula, watu wenye kejeri. Penda kwa pamuda, hata kuchisimeli. Ukoliyo na thoruba. Champion ni so pesa, champion so kipoy. Champion ni nature, tikeli ndo mtaji. Unazungusha dimba na duwa kwa idadi. Champion ni moto, champion ni maji. Kwenye riziki kuna vitisho, kwenye siri pako si maficho. Tia mikazo kilishi rinda jicho. Neno alina kio, lakini lina usifu. Zidisha uvumilifu, kuwa msikifu. Acha uvifu, punguza uvifu. Ukipata iwe mbichi, iwe mbifu. Na kula na kipofu, kikuwa utulifu. Wana ninyi mariziki, champion. Wana nombea nibe. Na singatia engo homu wa shibe. Pengo la dinki, miendo nisibe. Nisa kishirinki, mfano uigwe. Na kama uko tauni unajipinda ure. Unalipa keshi sofa bure. Mauwa ya kota kama ujenda shure. We ni champion, we ni champion. Unafanya batwa namba kana enda shure. Haba na haba taka machanga ure. Unasungusha besera ukuna kure. We ni champion, we ni champion. Texas champion wito. Kwenye mipango tia na kifo. Asira za umo sinje miko. Wasio kupenda wazuri kwa maujiko. So usije kujichosha gira spichwani. Kujifananisha we na wao asfani. Zingatia yanaotoka kinywani. Ishkifani, shiringi mezani. So vita usifa ili kongole upewe. Fanya unachoweza we, usichelewe. Kemu wali na visa so paka upenkewe. Watasema unagesa, ataka morenzisha wewe. Tuma mbofu, haijapona bado. Pungu saresi, endado ado. Mungu atablesi we pipa ukisado. Champion ni Messi, champion Ronaldo.
Ona wanangu wa mtato, siache kupambana. Tusikate tamaa, mbona inaezekana. Tunakimbiza nja, usilika majana. Tunakushaba, tunarewa sana.
Champion, so kujua kupigana ukufimba. Sijasema champion ni Yanga la Simba. Champion ni so kupisi kukata mimba. Champion ni power, sio shoes kimba. Bitu vengine tupa chini. Ishu na vota kausi ekti mwalimu wa Roma wa Maka. Ishka waraka, uwezo wa sadaka. Takwa hivi baraka, kwa dini ya mashaka.
Wajifunze miziki ni elimu championi. We mshindi ila tajifanya wakoni.
Uchaka pafunga mboni, siku za usoni.
Na vika odhiao vya kisengyesa wakoni.
One take, nimbe juu chuma ikai. Mba patajuliza, uyu ni wewe awe ya.
Waka bakai, kai kai. Uwaiti,
Mkana,
Lado, Waspare,
Kachiblani,
Chimwari, Paulo, Kamongo,
Machungu, Benge, Tumia, Beba,
Sili, Baba, Side,
Rest in Peace, Jerry, Seba,
Sio, Sajenti,
Itunda, Mamegan,
Santana,
William, Tata, Jazeze,
Aetia, Stokasira,
Umangala,
Cheza, Exi,
Chande, Steka,
Tuso, Game Changer, Lukari,
Kidim, Sauze, Wa, Kenge,
Saba, Sita,
Kirosa,
Nyao chongo,
Kabdozo Mamelodi,
Wataftaji,
Babarisi,
Kanyeja Taibia,
Kantona,
Kaobama,
Kaeso,
Ulai,
Zarende, The Fighter,
Kisimajo,
Marume,
Nikitaza ngombo na downloadi kwa Banza Mba!
Freedom Music.
pakua ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.